hiro Gaona gende abisha kishe Mokora ibiza uda chogora Weni ite kumaso yabantu Kukugabo niba mukunda Ahugo ite kwizina mwita Kukondi imana Hiro Gaona gende abishakishe Gukora ibiza udacogora Wenite kumaso yabantu Kukugabo niba mukunda yo Ahubwo yite kwizina mwita Kuko ndi imana yamuremye kubagirira sibibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima wibizaza ndabakunda ngaho mugende mubwira bababaye mumurize abakomeretse mubabwire baze bare Sanze twigaragura nifata idukuraho iratweza iratubabarira ikiruta ibindi bidusezeranya ubugingo Chozavuga Wimira majwi yose ya satani Uhore witoza ukiranuka Gendu senge wongeru senge Tandukanye gusenga kwawe Kukwari honza gukiriza Zatangi ingabo nyinshi zipfe kugawe Sibyo nibwira sibyo nibwira sibibi ahubwo ni byiza kugira ngo mare mu mutima wibizaza ndabakunda ngaho mugende nibwira bababaye mumurize abakomeretse
Ikiruta ibindi bidusezeranya ubu